Onge balona, onge balona. Noma bengihleka, noma bengihleba, somandla. Noma bengihleka, noma bengihleba, somandla. Tekita fula pambi kwesithasa.
Holy Post in Speed, I'm waiting on empty, young Alice and Cochon.